call him, I'm gonna try out here.
Touch, touch,
touch.
The African princess.
This only vibe is something new. Do they my issue feel a libo? The county pride on my people. Bombe call me Sabibo.
Yeah, nini niji bane. She does what is a nini. Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready. I just wanna get ready. Venuko sexy, sidiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi.
Bada ya club, one drill and two in one.
Home Kinyamwezi, yeah.
Yo sita tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi ya tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Ahu.
Mpaka giza totoro. Tunapita kila chochoro.
Mimba wale wando bale. Donye maisha vila livo. Appearance with a million jale. Bombe call me Sabibo. Oh, nah, my girl, she need chak. Mpe baba dry, hila ganja, mpe mix. Oh, nah, my shekana foundation. Shauza godoro na lineti locha nifu.
Ni collabo na baraka, ni princess na mimi. Tuna bring old school, lakina spins madini. Kashinga watutu dogo wana battle na mimi. Kila kitu ruso tosema ni speech ya mwini. Wazimie data, mana tawasha VPN. Mine dana kuna jipya hila, wow, low again. Mashokolo magen, watoto jipangen. Hakuna msoto bila pen, na uza niko miko
chen. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Ahu.
Simba wale wato bale. Emi loba mini bale.
Appearance with a million jale. Now up with the go and the wale.
You know say I get this stamina. Bongo choto choto si tu napita. You know say I get this stamina. Bongo choto choto si tu napita.
Yo sisi atulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali, mpaka giza totoro.